Ngekuphela uzuluma Wena othinta uzulu Uthinta uphuma uthinta umakhe Ngekuphela uzuluma Womile umile uzulu
Umile uzulu
Womile uzulu
Ngekuphela uzulu
Ngekuphela uzuluma
Umile uzulu
zonke zamawathela koko kudla amaqhele kwelasenqobeni nasekushoneni ngisho ngabuza ushulwe ishimalo kwezeyicalaha umfokazoni afrika mtshela ufakabanisa amatitila majongozitala mahlombe njengesibonela nodumaza ukhala ngoba udumaza noqosha mali bafazana ababili mfike bengqomuza phezu komfulo enqemanini vuma kwezileshawo phezu kwengudini kwesomntwana umzulu kabangindoda awuthandiwe yawuza umshobo ekatini
Ubaete.